genda gusa babuze nicyo bambara
nabona abantu
uko bameze nkatwe mfite imbuto n'abapakazi kuko nawe sibo bazigize
nabona abantu uko bameze nkatwe
abubona bagenda bazinagira abubona bafite ubumuga
nabona abantu
kiba mu nzu zimwe twitaza nyakatsi
nabona abantu kuko bameze nkatwe
abo bose bifuza ubufasha bwacu
nabona abantu kuko bameze nkatwe
babayeho bifuza ubufasha bwacu ehera bamukurya barahangayika iwawe bimenwa ehera babavuga icyo bambara iwawe porote matonisuye ehera bababa mu nzu irayirapfa wewe wijyamiye mu nzu nziza ntukibuka ko hari abakowe nitwashika imbere y'urubanza nshuti uzire guziki tuvuge ngo warabuze abufasha kandi nabubaye birigwa baraseka ubama baguteze amaboko ubagusaba ukarengana
yesu agiye kutubwira ya majyamba
narishonje imangaburiye narigwaye narimbuze icyo nambara nimwambaye ugigenda sinigeze ndabamenya erega nifashike imbere y'urubanza nta na kimwe ugiye kuza ntuzitwaza ngo warase oya namba kuko gusenga kutagira ibikorwa kuba gupfuye uracyabaho umerewe neza ariko hari igihe kigiye kuzimba bazizikarangira aho musorondera bo mufasha bitagishoboka mwene data fashe imbabazi zikiriho
nabona abantu kuko bameze nkatwe
kuba bakenye ntabwo ari bo basigize
nabona abantu kuko bameze
babuze aho baba heza suko batifuza heza
nabona abantu kuko bameze nkatwe
uriko wamagufasha kuri konte yuzuye
nabona abantu kuko bameze nkatwe
amahera agiye guta agaciro utangare
nabona abantu
Shuti bakunzi baraditeme nitabitagwiza basuhuza mu kiganiro ubumuntu mu bantu turi tariki ya 22 z'ukwezi kwa 8 2021 umuririmbyi ati hari benshi babuze icyo bambara hari n'abandi babuze icyo bafungura hari n'abandi barwara bakabura ikibavuza bakagera ku rugero rwo gupfa kubera kubura uburyo abo bose bakeneye ubufasha bwacu nabo n'abantu kuko bameze nkatwe sintinya ko abantu banyumva iyo mvuga ubumuntu mu bantu sintinya ko banseka iyo ntabariza impunzi sintinya banyanga iyo ntabariza abana baburaye sintinya abanyamagana, iyo ntabariza abana barwaye sininya nabanci intege, iyo mvuga abababaye. Muri iki kiganiro turumva amashimwe. Wowe upfumba turi gipfunsi, ugafasha abarwayi, ugafasha abana baburaye, ugafasha babuze icyo bafungura. Ayo mashimwe turi bwumve nayawe. Turumva kandi inzira y'umusaraba impunzi zikomeje guhura nazo. Inzira y'umusaraba impunzi zikomeje gucamo. Reka nakire umushyitsi wacu turi kumwe, niba anyumva ntabwo ari umushyitsi kuri Radio Iteme, duherutse kubana no mu minsi ishize, yitwa Amfete, ntabwo ari ryo zina rye, ni izina twamuhaye kubera umutekano, Ntwari Joseph. Niba unyumva nagira ngo usuhuze abakurikiye Radio Iteme. Sorry Ntwari, waba unyumva? Ndakumvise ubu. Uranyumva nawe?
Ndakumva neza cyane.
Okay, karibu cyane rero.
Murakoze cyane kumpa ijambo. Ndabashimiye cyane, ndagira ngo mbasuhuze abari bukurikira iki kiganiro mwese. Murakoze cyane.
Yego, murakoze cyane. Ntwari Joseph, iryo ni izina twamuhaye kubwo umutekano we. Ntwari Joseph rero ni umuyisilamu, mwese murabizi ko kuri Radio Iteme twakira amadini yose, twakira nta vangura iryo ari ryo ryose tugira. Niyo mpamvu twese turi abavandimwe, uwo wa buri wese, niba uri umukristu, niba uri umuyisilamu, niba uri ubwoko ubwo aribwo bwose, turi kumwe dufatanye urunana. Nagira ngo rero mbere ko dutangira ikiganiro cyacu, nsabe umuvandimwe wacu aturagize Imana. Ntwari Joseph, ijambo ni ryawe.
Murakoze cyane. Dusenge. Mana waremye isi n'ijuru, urangije urigaragaza Mana, turagusaba ko muri iki kiganiro waduha ubutwari bwo kugikurikira, kandi tukanagushimira kuba twagejeje kuri uyu munsi, mbega turi hamwe, gahunda zose twateguye zose Mana ukadufasha zikanyuramo. Mana tabara abarwayi, Mana tabara imbohe, Mana tabara abatabara bagatabariza abandi, bakaba hafi y'abandi hano ku isi no ku munsi w'imperuka. Abo bantu ntibazasuzugurike. Mana gerageza kubakuraho igisuzuguro. Mana uri Imana y'icyubahiro, kandi uri Imana itabara. Mana tabara imbohe, Mana tabara abarwayi, Mana dufite ubutwari bwo kwihanganira ibibazo duhura nabyo byose. Tubigusabye mu izina ryawe Mana. Amen.
Amen. Urakoze cyane Ntwari. Imana iguhe umugisha. Mana tabara imbohe, Mana tabara abababaye bari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda no ku isi yose barahari, ariko twibanda ku gihugu cyacu cy'u Rwanda. Murakoze cyane Joseph Ntwari. Mbere ko rero duha ijambo Joseph, ndagira ngo badushyirireho audio uyu muvandimwe Joseph. Mu minsi ishize yaje atubwira agahinda ke, yari afite agahinda k'umwana urwaye, arwaje umwana, simvuga byinshi ari bubyivugire. Mbere rero ko tumuha umwanya, ndagira ngo nsabe muri studio badushyirireho audio. Iyo audio mugiye kumva niyo umufasha we. Ubwo rero abo muri studio mwatushyiriraho iyo audio.
Muraha neza, muraha neza bavandimwe. Amakuru yanyu mumeze mute? Nizere ko muri amahoro. Natwe nyine turi aho bisanzwe. Gusa ndabashimira by'umwihariko uruhare mwagize mu kumfasha nyine kuvura uyu mwana. Ni ukuvuga ngo kwa muganga nyine aho turi, abaganga bicara nyine baza kumusura bareba uko ameze nyine, bamuvura baragerageza uko bashoboye kose, mbega ntago bamuvaho. Gusa nyine buri ko bukeye n'uko bwije bamubwira ngo ko uko byagenda kose umwana azakira yazakira bizajya biza buhoro buhoro nyine no kuvuga ngo nuko kwa muganga tutarambiwe bizajya biza ngo buhoro buhoro hanyuma azakira gusa nkabashimira cyane 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 by'umwihariko Imana igikomeza ibongerere nabafashe ubushake mwagize cyane cyane bwo kumfasha iki kibazo cy'umwana nagize ndabashimira cyane Imana igikomeza ibafashe kandi bane namwe iyi mwarakoze cyane arakoze mwarakoze sawa kandi ibihe byiza Imana igikomeza ibarinde
Amen. Murakoze cyane mubyeyi. Uyu ni Madame uyu Joseph Ntwari turi kumwe. Arashimira. Arashimira cyane sinakwirwa mbisubiramo namwe mwabyumvise arabashimira mwese wowe ahuri hose muvandimwe wapfumba tuyigipfunsi ugafasha aba babyeyi barwaje umwana. Nanjye ku giti cyanjye mbikwiye ku mutima ndagushimye reka rero ne kwizimba mu magambo duhe ijambo Joseph Joseph madame wawe twumvise ibyo atubwiye ni ukuri ibyishimo mfite ntabwo wabibona ko umwana arimo yoroherwa tubwire muri make bimeze bite Joseph ijambo ni ryawe
murakoze cyane umwana rwose ndagira ngo mbabwire ko nange ko nabibonye byaransekeje ibitwenge biranyisa gusa mburi kintu nkora ndishima gusa kuko umwana ntabwo yicaraga na gato iyo yicaraga yashyiraga amaboko kandi amaboko hasi akayatsindagira hasi kandi amaboko ugasanga amaboko aratikira hashira akanya umuntu agahirima none ubungubu umuntu aragerageza kumara umwanya yicaye yego byatinda gato yakuba akunama akanyuza mbega umutwe mu maguru akunama agakira umutwe hasi ariko ibintu byaradutunguye umwana aricara umwana mbega akamara akanya mbega ni ibintu umuntu atabasobanura kuko narabereye ngira ngo madamu aho nagerageje gukohereza mbega amavideo y'ukuntu ibintu bimeze mu by'ukuri kose ibintu ntabwo ari bikoze
ese Joseph ngushubije inyuma gato ku bantu batigeze bumva ikiganiro cy'ubushize nagira ngo wibutse abanyarwanda badukurikira batashoboye gukurikira ikiganiro cy'ubushize umwana ikibazo afite harya ni ikihe
ikibazo rero uwo mwana yari afite madamu ikibazo ndagira ngo abakurikira ino radiyo abavandimwe bumva radiyo iteme bagerageze kumva byari ibintu bikomeye cyane umugongo mbega urutigongo rw'umwana ubwo umwana yavuka yavutse ari umwana mwiza tukabona ari umwana mwiza ariko bigeze igihe cyo gukambakamba no kwicara umuntu yigumira hasi amezi atandatu biranga arindwi biranga igeze ejo bundi mbega ku mezi icyenda nibwo mbega twagerageze kuvuza umwana ubushobozi burahagarara umwana nta kigenda noneho muhagurukiye ejo bundi twari twahinduye ivuriro tujya mu rindi vuriro ni ivuriro mbega ry'abanyamerika rishyashya ryuzuye hanyuma bagerageza mbega kumuvura nibo bagerageje kumuvura n'aho ageze nibo bahamugejeje ahandi ryari byarananiranye twarabonye ko twabyaye ikimuga birangiye noneho rero bariya bati tugiye kugerageza muzatuzanira uwo mwana turebe noneho twaka transferi kumujyanayo tumugejeje nyine batangira kumuvura nibwo mbega umwana yatangiye kwisara murakoze
Amen. None ubu umwana aricara nanjye nabonye video ndi umuhamya wo kubihamya umwana nubwo atarakomera cyane ariko urabona yuko byibura zamura amaboko ukabona ko umugongo uri mugenda ukomera ni ukuvuga ngo abaganga barimo baramukorera ni sinzi ibyo bari kumukorera ku rutirigongo kubera icyo kibazo umwana yavukanye rero abantu batwumva bashobora kwibaza bati none se ko twumva umwana arwaye harya ubwo mwe mwabikozeho iki niba umwana arimo yoroherwa icyo twakoze ni uko twatabarije uyu mwana twatabarije aba babyeyi bagira mwebwe murabizi abakomeza gutera inkunga gutera inkunga uyu mushinga w'umuntu mu bantu ni mwebwe mwagize icyo mutanga uyu mwana ashobora kujya kwa muganga ntabwo arakira reka twongere tubibibutse ntabwo umwana arakira niyo mpamvu tubasaba ngo nimukomeze nyaboneka mutere uyu muryango inkunga bakomeze bavuze uyu mwana tuzongere kuza tubabwira inkuru nziza ko umwana yavuye mu bitaro kandi yakize Joseph rero ndagushimiye cyane ubwo sinzi niba mbere yuko nakureka nawe wagira icyo wongeraho ugashimira ku bantu babateye inkunga kandi dusaba ko bakomeza
murakoze cyane mu by'ukuri kose ntakimbona nakora uretse kubaragiza Imana gusa kuko abo bantu nari namaze gushirirwa mbega imbaraga zose zari zamaze gushira dusigaye turebana n'umudamu tuba mu nzu nurumva umuzi ku kirwara cyateye nta hantu na hamwe ushobora mbega abantu baradutabaye barageze aho nabo imbaraga zirashira ariko ubutabazi mwakoze nibwo bwahagurukije ibyo bintu byose no kuba umwana ageze ahageze ahangaha mu by'ukuri kose rero baba kwa muganga baba bakeneye baracyakeneye ubufasha bwanyu ariko ubufasha bwa mbere bwakoze akazi kabwo neza kandi rero hano ku isi no ku munsi w'imperuka ntimuzasuzugurike mwa bantu mu mwatabaye ntibagiwe n'abatabaye bose ni ibintu tutazibagirwa mu buzima bwacu ni ibintu byatwigishije isomo byo kuzajya dutabara abandi natwe tugiye kuzajya dutabara abandi ako umuntu ashoboye atabara abandi mu by'ukuri rero ndabashima mbikuye ku mutima kuko aho umwana ageze ni imbaraga zanyu mwafashijwemo n'Imana murakoze
Amena. Ni ukuri nanjye ndagushimiye cyane burya nta kintu kiza nko gushima. Iyo umuntu yafashije undi agashimirwa akabona ko icyo gikorwa yakoze cyakoze umuntu ku mutima bituma yumva agize ubushake bwo gukomeza gufasha. Nanjye reka nshime nk'uko Joseph abivuze nshimira abantu mufite ubumuntu. Shimira abantu mufite ubumuntu mugatabara batabaje nk'uku mugafungura mugapfumbatura igipfunsi cyanyu umuntu yarankosoye ati ntabwo bavuga gufungura igipfunsi bavuga gupfu Bibiliya iravuga ngo pfumbatura igipfunsi cyawe ikirimo cyose ufashishe ubabaye ndanezerewe nanjye ndabashimye Joseph n'umufasha we ndagira ngo basabire ku mana ko umwana azakomeza koroherwa bidatinze ukazagaruka hano tubwira uti umwana yarakize ndetse twavuye no mu bitaro ni ibintu byo gushima ni ibintu byo gushima Imana ibi nanjye hari giye bindenga nabonye amafoto numva ndanezerewe kuko nari narabonye amafoto mbere yukuza kuri radio Iteme kuza kutubwira ibibazo umwana afite nari nayabonye umwana rwose arambarara hasi adashobora amaboko adashobora no gufata hasi ariko difference y'icyo gihe ni nayubu ayo nyoherereza numva nanjye nkeye ku mutima nejejwe nuko umwana noneho aricara nubwo ubona ko ataricara wese ariko noneho areguka ukabona ko mu mugongo aragenda akomera kandi nta nubwo ari igihe kirekire babimukoreye turizera rero ko uko iminsi igenda umwana azagenda akira ndetse akira neza tukazongera kumva ubuhamya ndakomeza guhamagarira mwebwe bavandimwe mukurikira raditeme ngo mukomeze mutere inkunga aba bavandimwe n'uwazifuza kubacaho we ubwe atanciyeho namuha uburyo yabageraho niba utari wa wundi ushobora kugirira abantu nabi kuko turabafite ushobora kuza yigize umuntu mwiza akaza yigize intama kandi ari impyisi abo turabamaganye dukomeje kubamagana ariko ibi bitwereka ko tugifite abantu bafite ubumuntu nanjye ndabashimira Joseph rero ntwari mbere ko nkurekura ngo wigendere niba nta kindi wakongeraho ubwo nagushimira cyane nkana gutuma no ku mubyeyi mama w'umwana uti komeza ukomere uri intwari kandi ukomeza ibintwari ibyo bitarumwemere mubibemo ariko umwana azakire. Ubwo rero reka nguhe ijambo bya nyuma mbere ko dukomeza ikiganiro. Niba hari ikindi wakongeraho.
Murakoze icyo nakongeraho gusa nuko Imana yo mu ijuru yonyine izabahemba kubera ko nta kintu ngiye mbona nta ubushobozi ariko ubushobozi nzajya mbusaba ku Mana kugira ngo abo bantu Imana igumye ibabe hasi. Gusa ndabasaba ko mwagumya gukora icyo gikorwa cyo gutabara kugira ngo uriya muntu nzamubereke ari muzima kugira ngo namwe mwishimire ikintu mwagezeho ikintu mwashyizemo imbaraga mubifashijwe n'Imana. Ndabasezerere rero murakoze kandi murakarama mubane n'Imana.
Urakoze cyane Joseph, nawe ubane n'Imana n'umuryango wawe. Woroheje nabonye uwakomerwaga amashyi isi muhinduka ahabwa induru. Ati iyi si ibaga nta kinya, ubwibone uwabureka, kwiyemera tukabuzibukira, tukubaha imana rugira byose kuko iyisi ihemba nta kinya iyisi ihemba nta kinya aya magambo ndifuza kuyabwira umuntu wese uri mu gihugu cy'u Rwanda akaba ari matoteza abana b'abanyarwanda muri aka kanya ndibuka karasira ndibuka karasira muri aka kanya kuri radio iteme mu bumuntu mu bantu karasira turakuzirikana ibibazo uri gucamo abana b'abantu bivagirwa kwiyisi baga nta kinya bari kugutoteza bari kugukorera iyicarubozo karasira wibuke ko imana izaguhorera iyisi ibaga nta kinya abo bari kukugirira nabi igihe cyose bashatse ejo nejo bundi bazavugirizwa induru kandi ntabwo ari kera abo bantu badafite ubumuntu ntabwo bazi yuko iyisi ibaga nta kinya ntabwo ari karasira wenyine mvuze karasira kuko ari uherutse kuvuga amagambo akomeye cyane avuga ati ndatotezwa nkorerwa iyicarubozo ariko abakagombye kumwumva baramucecekesha mwebwe mwabacamanza mwebwe mudashaka kumva karasira batakira ababwira ati ndatotezwa ndakorerwa iyicarubozo abantu baricwa muri prizo ndeba nanjye ntekereza ko nejo nejo wundi bazanyica ariko ntimushake kumwumva mwibuke ko iyi si ibaga nta kinya mwebwe mwabuze ubumuntu iyi si izabereka kandi ntabwo ari kera ntabwo ari kera ntabwo ari karasira wenyine yarabivuze ati muri prizo bakorera iyicarubozo abana b'abanyarwanda ntabwo ari muri prizo honyine turakurikira turabyumva abanyarwanda baricwa buri munsi ariko umuririmbyi aravuze ati nabonye uwari ukomeye ahindutse uworoheje uwakomerwaga amashyi ahabwa induru nibyo bibategereje we wa mupolisi we wirirwa urasa abana b'abanyarwanda ku manywa y'ihangu we wa musirikari we wirirwa utoteza abana b'abanyarwanda twarabibabwiye nimwitandukanye n'ayo mabi mukomeza gukora mwanze kubyumva nimugire ubumuntu mwanze kubyumva nimukore politiki ishingiye ku bumuntu mwanze kubyumva ariko mumenye ko isi ibaga nta kinya mbere ko dukomeza ikiganiro cyacu mfite itangazo ry'umuntu utabaza usaba ubufasha hari umuvandimwe wari umaze imyaka 10 muri prizo y'u Rwanda ntabwo namuvuga izina kuko turivuze bakamumenya bahita bongera bakamukatira indi 10 cyangwa irenga amaze imyaka 10 muri prizo arayirangije ari hafi no kuva muri prizo ariko namwe murabyumva imyaka 10 n'imyaka myinshi cyane aratabaza aravuga ati bavandimwe ntacyo mfite ntawo mfite mba ntacyo mfite cyo kuryamamo ntaho njya ndabatabaza ngo nimuntabare ubwo nsohote muri iyi prizo ngire uko nanjye nabaho nyaboneka mwebwe mufite ubumuntu nimwumve uko gutaka k'uwo mwana w'umunyarwanda uwo muntu ntabwo navuga icyo yazize ariko yazize amaherere nk'ayo n'abandi bose bazira turamutabariza rero dufite abavandimwe bagiye kuduha ubuhamya bw'inzira y'umusaraba baciyemo n'uyu munsi bagicamo nabo baratabaza. Arabatabaza umuvandimwe waciye mu bintu bikomeye, murabyiyumvira, nyuma akaba basaba ati mwebwe bavandimwe mufite ubumuntu, ndabasaba ngo mukomeze mu bugire, mukomeze mupfumbature igipfunsi cyanyu, mufashe abantu nkabo bakomeje guca muri izo nzira z'umusaraba. Iyo nzira kandi izo nzira ni nyinshi, kuko ni benshi bazitewe n'iyi Leta y'u Rwanda iriho FPR. Baje bavuga bati tuje guca ubuhunzi, aho kubuca ubuhunzi bwarakomeje. N'uyu munsi abanyarwanda baracyahunga, n'uyu munsi abanyarwanda babaye impunzi mu gihugu cyabo, nanjye mu gihugu cyabo muri prison iri hariya, dore ko isigaye ari prison. Abanyarwanda barabasenyera bakabura iyo bajya bakangara, urugero rworoshye ni Kangondo, barabasenyeye. N'abandi benshi bahinduka impunzi mu gihugu cyabo. Izo ni ingaruka z'ubutegetsi bubi dukomeza kwamagana, bukomeza guhindura abana b'abanyarwanda impunzi mu gihugu cyabo, bakomeza gutuma abana b'abanyarwanda bahunga. Imyaka 30 irashize ariko abanyarwanda baracyahunga. Reka rero dusabe uwo muvandimwe aze aduhe ubwo buhamya bwe. Murakoze, ijambo ni ryawe muvandimwe.
Nitwa Nita, nitabitana bagenzi banyu, inagira ngo mbabwire ubuzima twanyuzemo bw'umusaraba, kugira ngo mbabwire rwose ubuntu mu bantu, kugira ngo namwe mbabyeyi muve nyine ubuzima twanyuzemo bw'umusaraba, n'ubu ngubu tukaba tukiburimo. Twavuye mu Rwanda tukiri bato, ubwo turangije turahunga, turaza tugera mu nkambi muri Kongo nyine. Inkambi twagezemo ni inkambi bitaga Inera, ubwo twabaga Inera muri kane. Ubwo nyine tuhaba imyaka ibiri. Ubwo nyuma y'imyaka ibiri nyine niho haje kubamo ikibazo gikomeye. Ubwo byari kwa gatandatu mu gitondo nyine twicaye tugiye kumva, twumva kubera ko inkambi ya Inera yari hano meze nk'aho ari mu kibaya, aho muri kane hari mu kibaya hafi na Gashusha nyine. Ubwo tugiye kumva twumva iyo ruguru nyine mu kubera hari umusozi haruguru, twumva amasasu aravuze. Mwa babyeyi mwe, amasasu yavugiye aho hantu, mbese ni ikibazo, kuko ntabwo twahirukaga kumva amasasu. Twicaye nyine nta kibazo dufite, twumva amasasu aravuze, amasasu inkambi yose abantu barajagarara, abana bariruka, abana babura ababyeyi, ababyeyi babura abana babo. Ubwo niho twageze aho ngaho, famiye twatiri kumwe nayo baradufata batwinjiza mu nzu. Ubwo niho amasasu yaje kugabanuka, turangije rero ngo turatangira turagenda nyine turahunga. Ubwo turagenda tugera aho bitaga Ikarihe, turaharara buracya dukomeza urugendo tugera Nyabibwe. Ku Nyabibwe niho twageze nyine tubona abantu bari bafite imizigo batangiye kuyigabanya. Ubona ubwo bari bafite imodoka zisigaye, imodoka ziratwikwa, imbunda nini, kuko twahunganaga n'abasirikare, imbunda nini nazo zasigaye aho ngaho kubera ko bari bamaze kumenya ko inyenzi zihuse zabafunze, zimaze gufunga nyine umuhanda. Ubwo niho twatangiye uhita dufata inzira nyine y'ibitaka y'umusozi, tuzamuka ahantu ku musozi bitaga ngo Nishanje. Turazamuka, ari umusozi muremure, turazamuka tugeze hejuru ahantu imbere gato hari urugano. Ubwo mu rugano nyine twahageze nyine twumva tunaniwe, turicara nyine abantu bose bageraga hejuru mu rugano bakicara. Ubwo niho twicaye nyine abantu bumva akayaga, mwabantu ibintu byaberaho muri urwo rugano ni Imana ibizi. Amasasu twumva amasasu, ntago tuzi ngo ni bande barasaga, ntago nyine duhunga turi ikifunge turi kumwe n'abasirikare, bararasa amasasu arahabugira abantu barahagwa iki. Ubwo nyine twebwe baturyamishaga hasi badufata amaboko ngo turukanga nyine tukaburana na famiye. ubwo turangije nyine ambasaza aravuga badufasha amaboko nyine dushaka na tukwirukanka ngo turuka ngo tugere kubera ko umuntu yumvaga nyine hari ikibazo ubwo ambasaza abaze gucogora gato nibwo twongeye baratugura ubwo turagenda turagenda ngo tugise imbere busa nkaho bigiye kwira kugira ahantu mu gisisiro igisisiro kinini nyine muri Congo biba ari insisiro ubwo niho twaraye aho ngaho mu rwo rusisiro ariko turahunga hari indege zajyaga bazitugenda zitunyura hejuru ntabwo tuzi ngo byabaga ari ibiki ubwo mu rwo rusisiro turaharara ubwo mu gitondo turongera nanone ko twabyukaga nyine batubwira ngo twongere tugende ubwo turongera turagenda nanone turagenda tugeze ku rusisiro rwa kabiri niho bahise ahantu twari tugiye kwambuka umugezi tukabona kujya kugera kuri kaburimbo nyine ngo amakuru bahita bayamenya batubwira ati noneho ni ugukata indi nzira nanone inzira nyabagendwa tugifunge tugasanga aho tugihagaritse ubwo bamaze kumenya amakuru nyine zari zategeye nyine kuwo mugezi ngo wakuyeho n'abantu benshi kubera ntabwo twawugeze ko twabaga turi kumwe nyine turi kungana n'abasirikare famiye yanjye nawe nyine yari kumwe n'abasirikare nyine rero nabona harimo n'abasirikare nyine ubwo tuhita tureke icyo kiyira iyo nzira barongera nanone bakata iyindi nzira nanone ubwo iyo nzira nanone twakaze niho nyine twahuriyemo n'ibintu mwa babyeyi sinzi pe imanza ari imperuka yari tugereyeho ubwo nyine tukimara gukata muri iyo nzira turagenda murira turaryama burongera buracya turakomeza noneho niho twageze rero twitangira noneho ishyamba rihora rijojo ubwo tuvuye muri iryo shyamba tugeze imbere tugera ahantu ku rusisiro ubwo imbere nanone ku zindi nsisiro zabaga ziri imbere hafi n'umuhanda bazitaga ngo ni nyasi ya barabara ntabwo nzi ayo mazina niyo nyibuka nyine ariko izo nsisiro twagezemo hagati mu ishyamba mwa babyeyi mwahaguye abantu ibyo twarahingukaga abahingu wajyaga kugera ku mazu ukumva urusazi ni rwo ruri kuvuga ngo urusazi nyine ruririmba ubwo tugeze aho ngaho ntihari twari twabona abantu bapfuye abantu ba tuwahengereza mu nzu ukabona abantu barabapanze nk'amasiteri tugatangira gusubira inyuma ubwo rero aho twari turi kumwe nabo bagafata inkoni bagakubita zi kurenga umurambo uri umwana mutoya abantu baratumbye umuntu agatinda agatumba indi kangana umusozi ubwo niho twatangiye kugenda noneho tunyura mu bapfu tugeze muri ayo mazu umunuko abantu barafiriyemo ubwo tugeze n'aho imbere muri urwo rusazi nyine abo bantu batumbye tugeramo n'abandi bacisiyemo n'amaguru harimo n'imbaraga zamaze kwicira bukeye bwaho ko hari umwe umuntu utari wagapfa neza aratubwiye ati bamaze kutwica batwishe ejo mbese yarasaga nk'ahari nk'umusirikare bamaze baramurashe arizirika ariko n'ubundi yari yabaye ikimuga nabo ntaho bari kumujyana ubwo turakomeza turagenda mbese niho natangiye kujya mbona imirambo tukatunyura mu bantu baratumbye barapfuye ubwo kandi mukagenda mukanywa amazi ntabwo muzi ngo iyo ruguru habaga harapfuyemo abantu nk'abazi yirirwa anyura muri kasike z'abantu mu mutwe mukanywa nyine ubwo ni imana yahaturindiye mbese twanakuyemo n'ihambwa ubwo niho twageze imbere rero noneho twinjira rya shyamba nyine twa tuhatangiye rya shyamba nyine rijojo turagenda ubwo tugeze muri iryo shyamba mwa babyeyi twahuriyemo n'inzara twari turi kumwe n'umusirikare majoro bitaga Rwabukwisi ariko uwo mugabo imana izamuha umugisha inzara yaratwishe noneho ubwo hari ibyo barivuga ngo ni ravi abasirikare nyine bajyaga ngo muri ravi tayumwa bakazana amapapayi inguri bakazana ibiki ubwo inzara yaratwiciye ku buryo umunsi wose bazira umwana muri abana mukirwa mwayura umunsi wose bakageza nimugoroba ibiryo babibuze bakagenda bakisubira ahandi bagarutse kubera ko bageraga nta hantu bavuga ngo bagiye ahantu runaka kugenda bashakisha gusanga wenda ngo babone n'aho baba barahinze amateke abo bantu zabo batemba niba ari n'abatemba niba ari n'abaki ubwo inzara irahadukubitira niho batangiye rero kujya badutekera ibinyamufungo sinzi niba mwabimenye ibintu biba mu mikono mbese babaga babuze ibyo bateka barasika bagendaga bakagaruka umufuka nta kintu bafite batekera ibyo binyamusongo umuriro twaga tuwufite n'amavuta ariko nta cyo kurya gihari ibyo binyamusongo turabirya barabiteka nta munyu akacanira bikava muri cya gikono undi barangiza cyamara kuvamo bakabikatagura bakazaga nyine bakabacanira mbaga amazi agatugusa bakaza gukaranga nayo mafuta y'amamesa mukaza kurya ahanga se bakabatekera amapapayi mbese inzara yarayira twica ku buryo n'umuntu wari uri kugenda byamunaniye turibwa n'inzara hari abantu batari babona inzara ariko njyewe ubwanjye inzara narayibonye inzara irahatwicira turagenda tumera nk'abasazi ariko nyine nubwo twabaga turi kumwe na abandi bo barapfaga turangije aho ngo turahaba yego nyine inzara iragomeza iratwica ku buryo abakobwa mwabaga muri kumwe n'abakobwa n'abadamu ugasanga tubere twaragiye tugasubirayo kubera ukuntu kwirwa bagenda nari n'inzara nyine yarabishe nta n'umunyu turya nubwo tugeze aho ngaho nyine twabaga kwagenda mu iryo shyamba twiga tuzengurukamo tukava ku musozi tujya ku wundi n'abagiye gushaka ibiryo nabo bakaza nta kintu bafite ubwo niho babonye ko abantu bagiye gupfira aho ngaho n'inzara rwose abantu bakikura abana bakabashyira hasi kubera ukuntu yaba nyina yabaga ari kwayura n'umwana ari kumwonka bakabashyira hasi bakagenda abasirikare bagakubita ati urata umwana ujyana iki akongera akamuheka ubwo niho byageze aho ngaho kubera ko yumva papa w'umusirikare nyine ubwawe ku isi bashakishije ukuntu bashaka abo bakongomani baho ngaho bashakamo umwami baza kuganira nawe umwami yaje kumuha abagiride gusa nanone kugira ngo tuzasubire inyuma tuzagere kubona ku bandi bantu nyine twabaga turi kumwe nawe tugenda nyine tudashoboye kugenda ari ukugenda basunika n'inzara yaratwishe ubwo ubwo twaje kugera ahantu hafi na Masisi ubwo tugera kuri Mugemanyi sinzi niba bamumuzi ari koroneri aho ngaho niho abantu bahageze tubona abakongomani bacuruza umunyu nyine aho ngaho nyine twasubiye inyuma gukomeza imbere za isanga n'ibyaratunaniye
ubwo niho twageze hariya twasanze Mugemanyi abantu twaramenye kurya ibiryo bitagira mu n'inzara yaratwishe ubwo tugeze aho ngaho dusanga hari abakongomani bacuruza imyunyu abantu bari bafite udufaranga nyine natangira kugura imyunyu ubwo abantu batangira kongera barya ibiryo bigira umunyu ariko nyine abantu twari twarabyimbye amaguru nk'umuntu nabyimbye amaguru ushobora kugenda abandi barabyimbye amatama nyine ari ikibazo ari ukongera abantu bari barabaye nabi usanga n'abantu b'abakobwa bari bafite amabere muri riyasidi ubwo ngo turahaba bari kutwongera ubwo niho twaje kuhava tujya Masisi nyine tuhasanga baba baturi bamwe bahunze kera muri 59 ubwo Masisi naho turahagera baratwakira tubana nabo ubwo niho hashize igihe zaza kubera ko bari bamaze kutumenyera bakatubwira tukihisha ubwo shefu w'abakombatiwe niwe wadutumyeho yitaga Habimana ubwo arangije adutuma ubwo agenda nyine kubera ko turahava niho twagiye Kibua nyine turahageze ubwo turahaba nyuma duhita tujya muri CN aho muri CN nyine twahabaye twahageze nyine niho abantu benshi bari bari n'impunzi bose n'abasirikare aho ngaho wari shefu wa CN aho atari yapfa bamwitaga Karadani waje kumusimbura asimbuwe na Majoro Rumbago ubwo muri CN nyine niho twakuri niho twongeye gusubira mu mashuri bitemera ko nyine nta mashuri se nta kigenda nyine kwabaga ari ukugira ngo umuntu amenye gusoma no kwandika ubwo turangije turahaba ubwo hakurya muri CN hakurya CN hari kwa poete nyine aho niho poete yayoboraga ubwo ruguru muri foka naho kwari hari kwa Mudacumura ubwo turahabaye niho naje gushakira umugabo ubwo tumaze kuhaba nyine turamenyera mbashakira umugabo aza kubyarira umwana umwe ubwo niho byageze aho ngo nyine batangira kumenya amakuru ko nyezi ngiye kongera kuduterana nongo ubwo turahaba ubwo niho ubwo niho nyakwigendera yaje kumwe yari afite umuntu
Kature bamwe bandi bahanze 59 yabaga goma ngo afite kontakite ze baza kuvugana byanjye amubwira ati wafasha umudamu wanjye akaba agiye aho guma kuko n'ubundi zigiye guterwa hanze guhunga ko hariya nyine uhungana n'abana ni iki nyine cyabaga ari ikibazo ubwo niho twaje kuvaho nje kuvaho ngo nyine guhaguruka njya ku masezera ahubwo ndaje kujyana n'uwo mupapa w'umugature ubwo mbagoma ndamara iminsi umugabo nyine acumba ancumbikiye ubwo bigeze aho ngaho niho nakomeje kunshakishiriza nza kongera kuva goma njya Tanzania ngira ngo nabyeyi nigeze Tanzania niho twahashize nyine iminsi ko hari niho twayigishije ngo zabatatse ariko se nyuma gatoya nshaka kumugira ngo basobanurire se nyine twaturimo mbese se ntihabagamo bari abapapa ba mbere bamwe bakoraga muri za banki abandi bakoraga muri za minisite kubera ko njye nari nkiri muto ntabwo nashobora kubisobanura yose ubwo nahise nyuma gato noneho ubwo Tanzania niho twaje kumenya amakuru ko zongeye zabatatse nyine impunzi ubwo yari 2009 umwaka ugezemo hagati zirabataka 2011 n'umwe kugenda yavuye muri bya bitero bya umuja w'utunyenyeri zari zihomereye ntabwo rwose haguye abantu benshi ubwo noneho twahise tuhindukiye nyine ubwo tube twarashatse kuva baguye aho noneho twahagurutse Tanzania tuza muri iyo nkambi turimo ubwo inkambi nayo twakeye ko se impunzi z'abanyarwanda rwose nta kigenda pe nta kigenda badufata uko bibona se nta kintu wakumarira niyo batakiye rwose ubona nta agushyira ku ruhande kugira ngo baratugurishije nyine ubuzima turi hano mu nkambi ni bworoshye rwose n'indukiye ufite n'abana ndetse ubuzima burakate mu buzima bukakare rwose niyo mpamvu turi kubifashije rwose mu gihe tuta mugize icyo mubona rwose mwadufasha rwose turi mu buzima bubi mfite abana bato n'indishyi nta kigenda niyo mpamvu rwose turi kubasaba ubufasha n'abo twabanye muri za Congo muri Nzira y'Umusaraba baramutse banyigisha nabo rwose bagira icyo bamarira umuntu akaba yabasha kurera abana akaba yacuruza se igitomati yacuruza fanta amazi se ufite nk'agatebo ese ubuzima turimo hano mu nkambi ntabwo bworoshye niyo mpamvu rwose turi kubasaba ubufasha rwose batwumva mwese naba mwarabaye mwari ya mashyamba rwose tubasaba ngo mube mwadufasha bakoreye mu mashyamba mu masasu ubuzima bubi gushakiramo nabo barapfa iwabo ntituba tuhazi hari mu ruhengeri n'iwacu nabo ntaho tuzi turi na kamwe ubuzima ndetse turi mu buzima bubi rwose muramutse mugize icyo mubona rwose mugiye mwadufasha abanyarwanda dufite ibibazo rwose murakoze.
Murakoze cyane Anita. Nizere ko abadukurikiye banyumva neza. Ndashimira Anita uduhaye ubuhamya bukomeye cyane. Ndababwiye ngo uwazana umunyarwanda wese agatanga ubuhamya ntabwo mwabyumva. Abanyarwanda twaciye mu bintu bitandukanye biteye ubwoba murabyumvise inzira y'umusaraba uyu muvandimwe Anita yaciyemo ararangiza avuga ati nyaboneka ndindushyi mfite abana bato aha ubuzima bwo mu nkambi buranshaririye ati nyaboneka mwe mu nyumva baba rabo twabanye mu buzima bukomeye Kongo mukaba mwaragize ubuzima bwiza njyewe ni mu ntabare ndagira ngo nanjye mbatabaze namwe mwaba muzi Anita mwabanye mukaba mutari muzi yaba mwantelefona nyaboneka mukamufasha mukamutera inkunga reka nongere mbahe nimero yanjye ni 226 226 46 5890 0 wowe ufite ubumuntu ukaba wumvise iyi nzira y'umusaraba Anita yaciyemo Congo za Brazzaville za Tanzania akagaruka kagera aho ari ubu ntavuga kubera umutekano we ariko ari mu nkambi y'impunzi amerewe nabi afite abana bato aragutabaza wowe ufite ubumuntu Anita aragutabaza ibi bintu byo kuza kuvuga ubuhamya ndababwiye ngo ubuvuze biramufasha ni therapy kuri aba bantu batanga ubuhamya barabimbwira inshuro nyinshi bati twararuhutse bumva baruhutse ku mutima iyo ufite ibintu bikuremereye byaguhezemo ukagira ubwo wumva urabivuze wumva bikuruhura ku mutima merutse kuganira n'abavandimwe bavuye mu nkambi za Kiziba ibyo baciyemo murabizi ibyo FPR inkotanyi zabakoreye murabizi uburyo babarashe barabica baca mu nzira y'umusaraba mwarabyumvise barambiye bati kuza kuri raditeme ku kiganiro cyawe cy'ubumuntu twararuhutse ntabwo aribo bonyine mwagiye mwumva abavandimwe bari mu nkambi twagiye tugerageza gufasha mu bushobozi bukeya tubona tugerageza kubafasha n'uyu Anita n'umwe muri bo hari abaje ahangaha bitwa bakimana bari mu bihugu bya Afurika nabo bari bamerewe nabi cyane murabizi mwebwe mwagiye mugira icyo mubafashisha muzi uburyo byagiye bibafasha n'abandi benshi mwagiye mubumva n'uya Anita rero turamutabariza kugira ngo nawe agire ubuzima yagezaho abayeho ubuzima bubi nkuko abyivugiye aravuga ati mumfashije niyo nacuruza inyanya niyo nacuruza amazi cyangwa se fanta ariko nkagira icyo nabona ngaburira abana wowe aho uri hose urifuza gutera inkunga Anita urifuza kugira icyo wamufasha hamagara kuri 226 46 5890 0 reka dukomeze ari umuvandimwe uje muri aka kanya wifuza kugira nawe icyo yavuga muri iki kiganiro cyanjye cy'umu nashire kamana waba unyumva
yego komera cyane Tabita sinzi ko nawe unyumva
ndakumva neza cyane ashire karibu sinari nguherutse
yego murakoze duherukana kera cyane muri ibi biganiro by'umuntu mu bantu ndagira ngo mbanze ngusuhuze n'abo mwakoranye ikiganiro n'abazacyumva abakunzi ba Radio ITM muri rusange ndetse na bagenzi bacu mu runana ndabizi ko ikiganiro kidafite intumbero ya politike ariko mu by'ukuri ibikorerwa muri ibi biganiro nimba iki kiganiro gihari ni ukubera ko politike yaratsinzwe politike ya FPR yaratsinzwe muri kiriya gihugu aho yateje ibibazo bikomeye cyane abanyarwanda ibibazo bitabarika ibibazo by'ingutu ibibazo ndetse n'abantu bibaza bati niyo FPR yavaho harimo ibintu bizagorana gukemura kubera ko byabaye ibibazo ndengakamere sinzi niba nahita nkomereza aho ngaho cyangwa hari gahunda warufite ariko sinzi niba nahita nkomereza nkavuga ibyo nabyo yego urakoze cyane muri iyo politiki ya FPR ifite inkingi mu cyaha gikomeye cyane cyaha burya gikomeye cyane kurusha ibindi byose ku isi ni ukubeshya iyo politiki rero ya FPR ishingiye mu kubeshya mu kuba yarabeshye mu mpamvu zatumye barwana ruriya rugamba hakazamo agatsiko k'abantu kagiye kica abantu bamwe na bamwe b'inyangamugayo ako gatsiko kagakomeza kakicisha abantu mu gihugu mw'imbere kakabagira ikiraro kagakomeza kagakurikirana abantu muri iyo za Congo ariko no mu gihugu tutabisize bakomeje kwica abantu mu nkambi bica abantu hehe ariko hejuru y'ibyo bintu by'ubwicanyi harimo nakarengane gukenesha abaturage nkana ariko n'impamvu navugaga n'ubwicanyi nuko ubwicanyi bugira ingaruka nyinshi bugira ingaruka kubera ko abantu babura ubuzima abavandimwe bakabura ababo ababo wenda baba babatunze cyangwa se banafatanya mu buzima bwa buri munsi ugasanga imbaraga zabo zibaye nkeya ariko bigatazwa n'ikibazo cy'umutekano mukeya ikibazo cy'umutekano gituma abantu batishyira ngo bisanzure ngo bizane mu gihugu cyabo akabiri uhava mu buhunzi nta muntu uhunga agiye gutembera umuntu ahunga kubera ko aho ari mu gihugu cye abakunze abona ko umutekano we ubwisanzure ndetse no kubaha ubuzima bwe bitagihari ibi rero ni ugutsindwa kwa FPR iyobowe na Kagame n'agatsiko kabo kandi akaba ari ibintu tunenga buri munsi ariko tukabinenga icya mbere tugaragaza ko ibyo tunenga bifite ishingiro kuko ubu buhamya burafasha abantu babutanga kubera ko ni nka terapi nk'uko wabivuze baravuga ibibazo bafite bakavuga agahinda kabo ni bumwe mu buryo butuma umuntu asa nk'ucururuka asa nk'utuza ariko ni n'ubuhamya twakwita ngo ibimenyetso simusiga by'amabi ya buriya butegetsi bubi aha ngaha kandi iyo tubuze ubutegetsi bwa FPR ntabwo twibagirwa ko ubutegetsi bwose bwo mu Rwanda bwagiye burenganya abaturage bwaratsinzwe aho butigeze bubasha gukemura ibibazo by'abaturage kandi gukemura ibibazo by'abaturage ntabwo bikomeye gukemura ibibazo by'abaturage ni ukubemerera bakarya gatatu ku munsi umwana akajya ku ishuri akambara akagira umutekano akagira n'ubwisanzure nta kindi ntabwo abanyarwanda bose bashaka kuba ba perezida cyangwa ba minisitiri abanyarwanda bashaka amahoro bashaka ko ubuzima bwabo bwubahwa yewe n'abanyarwanda ntabwo ari abantu wavuga ko ari abanyamahane ugereranyije n'abantu bo mu bindi bihugu ntabwo ari abantu bakunze nko kujya mu mihanda ngo bigaragambye cyangwa se ngo akantu kose kabaye ngo bagahagurukire abanyarwanda ni abantu bakunda kumvikana nubwo bigeraho ngaho ugasanga bumvikanye n'umuntu ubakorera iyicarubozo ubashyiraho icyo gitugu ariko abanyarwanda ntabwo bagoye kuyobora mu gihe wabahaye iby'ibanze ukamurika agahinga ibyo agomba guhinga ukamuha ubwo bwisanzure hanyuma ugashyiraho n'ikintu nakwita ngo gukuraho akarengane kugabanya akarengane n'ubusumbane ibyo ni ibintu byoroshye cyane umuntu wese udafite ikibazo mu mutwe yagombye kubasha gushobora ariko dufite ubutegetsi hariya bwateje ubuhunzi rero harimo abantu bagiye bahungira mu bihugu wenda byateye imbere ugasanga banagezeho bati twibagiwe u Rwanda birarangiye hari abahahungiye bati okay tugeze ahantu hameze neza nibura turabasha kujya dufite umuriro iby'ibanze birahari ariko reka tuvugire bagenzi bacu abo ni intwari cyane hakaba rero n'abandi bagize ibyago ubuzima butuma buhungira wenda mu bihugu bitateye imbere cyangwa se ibihugu aho umutekano wabo naho ari mukeya ariko wakonongeraho ko n'inzego zo zishinzwe kurengera abo bantu kurengera uburenganzira bwabo usanga izo nzego wazinenga cyangwa se wazikemanga mu mikorere yazo kuko ntabwo na n'ubu ngubu twumva uburyo abantu bagahunga ari uburenganzira kuko guhunga ni uburenganzira kandi n'impunzi igira uburenganzira ariko ugasanga abantu babayeho mu gihirahiro nta byangombwa bafite ntibafite ubushobozi bwo kujya kwivuza ibi byose ni ibintu byagombye kuba bikorwa n'iyo miryango mpuzamahanga mu bijyanye n'amategeko arengera uburenganzira bw'impunzi ibi rero byose tubivuga kuko tuvuga duti igihugu cyacu ntabwo kiyobowe gitegetswe n'abantu bavuga bati abanyarwanda ni ingwate zacu utari ingwate nawe azabaho nabi ni ingwate zacu kubera ko bafata buri munyarwanda ubuzima bwe bakabuhinderamo icyo nakwita ngo business cyangwa se ishoramari. Ni ukuvuga ngo ubusanzwe ibihugu bifata abantu bikabashingiraho kugira ngo abantu abari bo bakora ubukungu bw'iki gihugu nibo ibyo bita capital the Rwanda capital human nibo bateza imbere igihugu, nibo bishyira imisoro, nibo bajya ku ishuri, nibo bakora ubushakashatsi bwo gukemura ibibazo bimwe na bimwe bya ibibazo biri sosiyale, bya ibibazo by'ubuzima busanzwe, bya ibibazo bya politike. Ibi byose bituruka mu bwisanzure, bigaturuka no mu buyobozi bwiza. Abantu bavuga bati gahunda yacu ni uguteza imbere igihugu, ariko kubona abantu baza bakabeshya ngo patriotisme, ngo bakunda igihugu, ariko mu by'ukuri ibintu byose bakora abwo rukwanga igihugu. Nushatse gukunda igihugu ntatwe dutabareza kira gihugu cyangwa se dushaka ku gihugu kimera neza kijya mu ishusho yacyo nyayo, ugasanga batugize ngo bigarasha baradututse cyangwa se ngo turabanze igihugu. Ibyo bikababaza cyane kurushaho iyo hari abanyarwanda usanga iriya leta itanishyura ni dolari na rimwe ku kwezi, ariko ugasanga kubera wa muco wo guhakirizwa cyangwa se umuco wo kwigira abantu ibindeba cyangwa se n'ubwoba, ugasanga abantu ibi bibazo abaturage bahura nabyo baba abari mu gihugu n'abari hanze, ugasanga abantu barabyiringagije baragiye hariya bacinye inkoro bati leta yacu yateye imbere. Ibi ngibi ni ubugambanyi n'ubugwari bukomeye cyane. Uwo wumva tuvuga ibi bintu kuva ko tumukomerekeje azaze kuri Radio Iteme dukore debate tubiganireho tumwereke icyo dutekereza nawe atubwire ko wenda twibeshye. Ariko ni ubugwari mbisubiremo, ni n'ubugambanyi kuri ku Banyarwanda, kuko iki gitugu gikiriho dukunze kubivuga, igitugu kiriho kizakomeza kubaho igihe cyose abantu bazagishyigikira nabo ngabo bakeye. Cyakora ntabwo barwa ngo urutinze ruhinyeza intwari, nubwo bo atari intwari, ariko ibi bintu batinzemo by'amabi by'ubugome ni ibintu bigenda byisenya ubwabyo. Ubwo rero igihe abaturage bazahagurukira bakabisenya nabo ubwabyo, ndibwira yuko bizaba bigiye wenda nk'ifuni heza. Ariko noneho ngaruke ku gikorwa cy'ubumuntu mu bantu uyoboye cyane Tabitha. Ubumuntu iyo bavuze ngo politiki ishingiye ku bumuntu, ni politiki idaheza, ni politiki ifata abantu bose bakishyira bakizana mu gihugu cyabo, ni politiki usanga yemerera umuntu kubaka ubushobozi bwo kwigira. Kuko ubusanzwe leta itanga ubushobozi, itanga amahirwe angana ku baturage bose, hanyuma buri muturage agahitamo icyo ashaka kuba cyo kandi kikamunezeza. Ntabwo leta ifite inshingano zo kubwira umuturage ngo uzaba iki ngiki nkabira tubona biri mu gihugu cyacu, usanga binashingiye ku bujiji cyane cyane kurusha ibindi byose, kuko umwiru uturuke bukuru ukwira hose, ntabwo twatinye kubivuga. Ariko nano kuri iyi politike y'ubumuntu, ni politiki idaheza, ni politiki ifata umuntu ikubaha ubuzima bwe, kuko ubu buzima ntabwo bugira agaciro, niyo wabugura ntabwo ushobora kubona ubuzima. Umuntu ashobora gupfa afite miliyari muri banki akavuga telekani ishyira amafaranga kugira ngo nkomeze mbeho, ntabwo bishoboka. Ubuzima ni bufite agaciro udashobora kugira nyine ikintu na kimwe kiri mu bushobozi bw'umuntu. Niyo mpamvu politiki ishingiye ku muntu ariyo ari wo muti w'ibibazo dufite, w'ibibazo dufite aka kanya muri iki gihugu, kubera ko ibindi izindi politiki zagiye zigaragara zaratsinzwe. Hari politiki z'amacakubiri, ngira ngo izo zabaye ku gihe cy'ubwami ziratsindwa. Repubulika ya mbere irabizana nayo iratsindwa, iya kabiri irabizana iratsindwa, n'iyi ngiyi irabizana byisumbuyeho nayo irimo gutsindwa cyangwa se yaranatsindwa, ikora ko nta muntu wizeye leta, ndetse n'uwaba avuga ngo ararwanyiye leta ariko ashingira ku bintu byo guheza abantu bamwe abandi ngo akabakeza ibintu by'amacakubiri, nawe yaratsinzwe kandi ntabwo azagera ku nshingano ze, kuko ibi bintu abantu barabisobanukiwe. Dukeneye politike ituma abantu bose b'abanyarwanda bose nta n'umwe ukuyemo, utitaye ku moko, utitaye ku turere, utitaye ngo abantu ngo baturutse ngo ahanaha, utitaye no ku myitwarire y'abantu, kuko imyitwarire mibi itera indi myitwarire mibi. Ntabwo abantu bashobora kwibeshya ngo bakeye ko imyitwarire mibi ari ibintu bituruka aho ngaho bikaza bikitura mu muntu. Imyitwarire mibi yabaye karande ituma n'abantu bakomeza kwitwara nabi. Kubica rero ni ugushyiraho iyo politike ishingiye ku bumuntu. Kandi ahangaha nkaba ngira ngo Tabitha nkubwire nti turagushyigikiye cyane muri iyi programme, muri uyu mushinga, ariko binarenze ndagira ngo nge ngushimire cyane imbaraga ushyira muri uyu mushinga, imbaraga ushyira muri iyi filozofi iyi myumvire kuko urugamba turimo n'urugamba rw'imyumvire impinduka nago zizanwa n'amasasu cyangwa no kurwana gusa impinduka nyazo zibamo n'imyumvire imyumvire yukumva ko ugomba kubaha uburenganzira bw'ikiremwa muntu yukumva ko mugenzi wawe nabaho nabi nawe ejo wundi bizakugeraho ubeho nabi utugomba rero twese guhanana ko twese tugerageza kubaho neza tukabana neza ntibivuze ngo tugomba gukundana biratandukanye hari amategeko agomba gukurikizwa abantu bakayakurikira bakabana muri iryo tuze mu mahoro abashaka gukundana bagakundana ni na byiza cyane ariko n'utabishaka akabazi ko hari amategeko ahari agomba gukurikiza kugira ngo habeho umutekano cyangwa se habaho amahoro rusange y'abaturage bose Tabita rero ndagushimira cyane muri ubu bwitange bwawe imbaraga ushyiramo kandi ubu bwitange n'izi imbaraga tuvuga ni ibintu bidaturuka ahantu hariho hose ni ibintu bituruka mu muco ni ibintu bituruka mu burezi umuntu aba yarabonye ni n'ibintu bituruka muri kamere y'umuntu uzayigumana iyo kamere turagushyigikiye tuzakomeza tugereze dufasha abanyarwanda aho bari hose ariko nibutse yuko naba ngaba baza gutanga ubuhamya bati mudufashe mbibutse yuko yego tuzakomeza dufashe ariko gufasha kwa mbere kwa nyako ni ugukuraho iyi ngoma yazanye uburetwa bushyashya iyi ngoma yazanye ubwicanyi kabwimika yazanye kinyomika kimika ni ukuyikuraho kugira ngo hajyeho abantu b'inyangamugayo bazatuma umuturage atongera guhunga igihugu uwashaka gusohoka mu gihugu akagisohokamo bishaka ariko uwaba ari mu gihugu akaba ari mu gihugu kandi leta ikuzuza inshingano zayo zo gufata buri muturage neza aribyo navuze ngo leta ibigomba guha amahirwe abaturage bose amahirwe angana ku baturage bose buri wese akigira amahirwe angana ni ukuvuga ngo umwana wese agomba kujya ku ishuri bikaba n'itegeko amahirwe angana ni ukuvuga ngo umuntu warangije ufite impamyabushobozi ufite ubumenyi agomba kubona akazi leta igomba kwiyaranja igomba gukora ibishoboka byose abantu bakabona akazi kugira ngo babashe kwibeshaho n'iyo misoro ikaza nyine ifasha leta gukomeza kuyobora igihugu neza ariko dufite leta mu gihe abana b'abanyarwanda barimo kurira mu nkambi baduha ubuhamya abantu bahunze kuva za 94 reka wenda no kubikata n'abantu bahunze kuva muri 90 bahunga bava za Byumba abantu bahunze kuva muri 59 n'ubu bakiri impunzi leta igafata amafaranga y'akayabo ikajya gushora ngo muri Arsenal muri Paris Saint-Germain igafata amafaranga ikajya mu bintu ngo byo kwishyura ibinyamakuru ngo kugira ngo bagaragaze ishusho nziza kandi mw'imbere baraboze nta kigenda aya mafaranga yose niyo yagombye kubafasha abaturage turimo kugerageza gufasha nubwo ngo turimo kuzuza inshingano za leta ihari ifite n'ubushobozi burenze ubwo twebwe dufite kubera iki ubwo bumuntu buturimo ntago ari ibintu dushakisha iyo rero ni leta y'ingome y'ibisambo yumva ko umuntu ari business bagomba kubyaza umusaruro mu nyungu zabo bwite zitari no mu nyungu z'abaturage ubwo rero sindi butinde ndagira ngo nongere nshimangire rwose ko iyi gahunda y'umuntu mu bantu tuyishyigikiye ndagira ngo nkubwire ko tugushyigikiye tukuri inyuma kandi ngushimira byimazeyo ku bwitange ugera muri iyi gahunda nsaba n'Imana ko yakomeza kuguhiza imbaraga ikaguha ibyo ukeneye byose kugira ngo iyi gahunda ikomeze kubera ko niwo muti abanyarwanda benshi dukeneye tuzanakoresha murakoze
amen ashira urakoze cyane hari umubyeyi wigeze kuvuga ati uwo mushinga w'umuntu wavuye ku Mana ntabwo ari igihe gushimirwa reka dushimire Imana niba hari icyiza kiwuvamo amen tuyimanikira amaboko uvuze ibintu byinshi byiza ashire ntakwirirwa nsubiramo ibyo uvuze byose ni ukuri uravuze uti ibi bintu aba bantu baza kuvuga ni ibimenyetso simusiga tuzakoresha cyangwa abandi bazasimbura iriya leta kuko ntabwo ari izahoraho bariya bagome bariya bicanyi ntabwo aribo bazahoraho bazagera ubwo bavaho rero ibi byose ubu buhamya aba bantu baza kuvuga ibyo iyi leta yabakoreye ni ibihamya simusiga nk'uko wari ubivuze hari igihe aba bantu ibibazo bakomeza gutera abanyarwanda batekereza yuko bizagenda ubusa ntushobora kugira ubugome nka buriya ngo bugende ubusa ashire ubivuze neza byose hari indirimbo twigeze kumva ivuga ngo iyi si ibaga nta kinya iti nabonye uwakomerwaga amashyi isi muhinduka ahabwa induru hari igihe aba bantu bakomeza gutoteza abanyarwanda batajya batekereza ko hari igihe bazahabwa induru ubu n'ubuhamya ibi ni si musiga n'ibindi byose twumva bivugirwa hanahandi ibi nibyo bizabakoraho aya mabi bakomeza gukorera muri kira gihugu iri toteza bakomeza gukorera abanyarwanda abanyarwanda bakaba impunzi mu gihugu cyabo abanyarwanda baricwa koko ashire wabivuze amateka y'igihugu cyacu kuva muri za 59 wabivuze abanyarwanda bahunga n'ubu bakiri mu buhunzi 90 abanyarwanda baricwa bashyirwa mu maprizo ngo ni ibyitso batanazi ni nibyo bafungiwe ibyo ari byo 94 iragera baricwa abanyarwanda baricwa genocide iraba abandi baricwa barahunga baca muri izi nzira zose batubwira za Congo barakurikirwa bicirwayo barakurikirwa bicirwa za wabivuga ntabwo yabirangiza ni ibi ngibi bakomeza kutubwira ariko abantu bagatinyuka iyo myaka yose ishize n'uyu munsi bakaba bakica abanyarwanda n'aya mateka iki gihugu cyacu cyaciyemo na kumiro na gahinda n'ishyano byarwiriye u Rwanda ugafata umwana w'umunyarwanda ukamushyira mu nzu ugakubita kugeza ubwapfa ugafata karasira ukamushyira muri prizo ukajya uhondagura ukica abantu imbere ye areba ukabeshya ngo abantu baratoroka ukarasa abantu ukabamara ugafata umwana w'umusore hariya wowe musirikare ugafata imbunda ukarasa mu gatuza ukamwica imbere y'umuryango we ibyo byose bakumva yuko nta kibazo bizagenda ikibazo se nikiye kwica buriya bukene ashire buriya babatekereza bati kwica ububwana bw'ubukene se bw'ubutindi n'indu zabukurikirana niko batekereza niko bumva mu mitwe yabo bibwira ngo kwica bariya abantu badafite kivugira kwica bariya abantu badafite abakomeye ukomeye ninde kuri nosi reka mbibabwire ukomeye ninde kukomeye wenyine ari Imana wowe uri kwica abo banyarwanda uri kwibaza ngo kubera ko abo bantu badafite kivurira badafite bene wabo b'abasirikari bakomeye ngo ntawe uzabakurikirana uribeshya cyane Imana irimo irareba Imana izabakurikirana
mwebwe ntagutenye ijambo tabita ntagutenye ijambo nabo bantu bavuga ngo bafite bene wabo b'abasirikari nabo biyita abasirikari bakomeye none se ubu ngubu nta basirikari tuzi ntiriwe njya mu mazina bari bakomeye kandi bubashywa ahantu hose bavuga rikijyana baheze mu buroko ntibahari nta basirikare se bagiye bica hanyuma se abo ngabo bandi nabo ngo bafite bene wabo benshi ntibari mu gihome benshi ntibari mu bushomeri benshi ntibabayeho nabi ndetse n'umunyarwanda watubwira aka kanya uko yaba ameze kose uwatubwira ngo arisanzuye ngo arishimye yaba tubeshye burya hari ibimenyetso bitabeshya niyo wavuga amagambo abantu bashobora kumva amagambo uvuga ariko hari ibimenyetso bitabeshya kubera ko umuntu wisanzuye ni umuntu nibura ugira ubutwari bwo kumenya kuvuga ngo ndagaya ikibi ndashima icyiza muri kera gihugu wari wumva abantu bagaya ikintu kibi na kimwe ntibishoboka umuntu rero
hari bake barimo bavuga ashire
yego barahari bakeya ariko ndavuga muri rusange
batangiye kugaya
yego ndavuga muri rusange kandi mvugana babandi biyisi intore kandi intore bujya ntabwo zitwara kuriya intore nyazo bagiye bica ibintu byinshi cyane intore nyazo ntabwo zitwara kuriya intore ni abantu bashyitse baba bagiye ku rugamba bakagaruka bakavuga urugamba bavuyeho kandi bafite n'ikintu bari bagiye guharanira intore ntabwo ari abantu bashimagiza bahakirizwa bicara aho ngaho bakoma amashyi gusa urumva rero ko igihugu mu by'ukuri iyi leta yarakishe aho dukunze kuvuga ngo yishe ireme ry'uburezi yakenesheje abaturage nkana gusenyera bari abaturage bigeze kuvuga abaturage ba Kangondo ukuntu babasenyeye wongereho abantu bo mu nkambi za Kiziba yari Kiziba yaje ikurikira n'ibindi byagiye biba hari za kibeho nubwo abantu bagira gutya kubera sinshaka gutukana ariko kubera ubujije reka mivuga ngo ni kubera ubujije kuko iyo ukora ikintu kikugiraho ingaruka kandi mu mateka warabonye ko ibyo bintu bigira ingaruka zikora ku bantu bose ngiye mbyita ubujije cyangwa se kwikunda kurengeje kuko inkambi abantu babaye mu nkambi nyuma yo guhunga muri 59 izo nkambi babayemo ntago barafite ubuzima bwiza ababaye mu nkambi muri za 90 araza nyacyonga ntago ubuzima bwari bumeze neza n'abari mu nkambi ubu ngubu ubuzima ntibumeze neza kuki ukomeza guteza ibyo bibazo bituma abantu bahunga bajya mu nkambi kandi nawe uzi ko babinyuzemo cyangwa se ubwo iyo ni kategori imwe cyangwa se ukaza ukirirwaho ngaho uvuga ibintu biteranya abantu bishobora gutuma abantu bamwe bazahunga abandi bakajya mu nkambi nkuko nabo bayeho mu nkambi nibyo ndimo kwita ubujiji abantu bagakeka ko tuba dushaka gutukana ariko ibi bintu ni ibintu tuba tuzi twabonye twakuyemo amasomo uwakuyemo amasomo rero niwe usanga arwana akora politike iyi ngiyi y'umuntu kandi mu mvugo ze usanga arengera inyungu rusange nta bintu by'amacakubiri bihari nta bintu byo gufata abantu bamwe ngo bubakireho icyasha ngo abandi ngo ntubakireho icyasha ubutegetsi abantu abayobozi cyangwa se abategetsi bo mu Rwanda mu mateka baratsinzwe ntabwo bigeze bakora akazi nk'ako baguma gukora ngo none ngo batume abaturage bicara bakumva ko batekanye mu gihugu cyabo bose byarabananiye kuko hari n'abantu bavuga ngo kera ngo hari bake cyane n'umwe ntabwo yemewe kandi n'ibyo bavuga ngo ni bakeya narwo ntagara ibyo n'ubu rero abo ngabo bita intore nimo tuba dushaka kubwira cyane kuko abari hejuru bo barenze ihaniro bameze nk'abiyemeje bafite ibyo bategereje kandi ubwo bazabibona ariko aba ngaba bita intore baba abari muri za diaspora cyangwa n'abari mu gihugu imbere harimo ibintu badakeneye gukora ubwishongozi ntibabukeneye kubukora niba ufite ubwoba ko nuvuga bakwambura umugati wawe turabyumva wenda natwe turahongaho twaceceka ariko hari ibintu tutagomba kurengaho umurongo iyo bijemo ibintu byo kugambanira abandi kuba ntibindeba no gukora uburyo wirirwa ujya ku mbuga nkoranyambaga uri mu gushimagiza leta yica abaturage kandi nawe ejo uzica mugenzi wawe cyangwa uzica mwene wanyu ibi ngibi byo nibyo kurwanywa kandi tuzabirwanya nta bintu byinshi dukoze ari ugukomeza kwigisha abantu ubumuntu mu bantu ari byo ukora neza tabita urakoze
ashire unyibukije ikintu cy'ukuntu izo ntore nako nica karafu ariko burya intore zakoraga bizima iryo ni ijambo ryiza naryo ryapfuye bariya abantu bakajya kuri hariya kuri ku mbuga nkoranyambaga leta yabo nimaze kwica umuntu barangiza bakajya hariya bakishongora bakisararanga ariko biriya bintu ibi bintu abanyarwanda bakora mbabwire uyu mutima mubi ubu bugome ubu butindi ku mitima ibi bintu koko abanyarwanda babikuye hehe ukagira kuba wishe umuntu mukagira kujya hariya mukisararanga mubishima hejuru ibi bintu buriya koko mwayumva yiba bafunguraga amaso bakamenya ko iyi si ibaga nta kinya bacishije make ngo nutwo dufaranga babaha ngo nihakirizwa dore ko bahakirizwa bibi ubwo bakajya hariya ariko iyi si ngo ibaga nta kinya reka dusoze ashire ngushimire cyane uyu mwanya uduhaye ukabuje ukabuganirije abanyarwanda ubabwiye ibintu byiza cyane reka nanjye mbibutse mbere ko ndangiza ko politike dukina ni politike idaheza niyo twifuza kugira ubumuntu politike ishingiye ku bumuntu ni na politike idaheza ntabwo tureba ngo uri umuhutu uri umututsi uri umutwa ntabwo tureba ngo wavuye induga wavuye hehe ngo za nduga za oya ni politike idaheza idini iryo ari ryo ryose turi kumwe muvandimwe twaganiriye ni umwisilamu idini urimo ngwino mu bumuntu utuganirire utubwire inzira y'umusaraba waciyemo ni amateka ayo na mateka dukomeza kubika azakomeza gukurikirana abakomeza guteza abanyarwanda ibibazo ashire ndagushimye reka rero turangize cy'umuntu mu bantu nshimire mwebwe twabanye nshimire mwebwe mudukurikiye muzakurikira iki kiganiro cyacu nshimire byimazeyo mwebwe wowe ahuri hose ukomeza gupfumba turi gipfunsi ugafasha abababaye ndagushimye mbikuye ku mutima reka nkubwire ngo hahirwa ufasha umukene kuko ijuru ari irye buriya icyo ukoze cyose icyo ukuye muri icyo gipfunsi cyawe ukagaburira umwana wa buraye ugafasha umubyeyi nk'uyu Anita watabaje ugafasha umwana mutoya wa Joseph Ntwari mwumvise twaganiriye akaba ari mu bitaro kandi akaba arimo akira wowe muvandimwe ubigiramo uruhare nabwo nabavuga ngo mbarangize barahari muri Canada badutera inkunga ababyeyi ntajya nibagirwa babiri batibagirwa buri kwezi nundi mwana w'umunyamahanga mfite nundi mubyeyi burayi ukunda kuntera inkunga naba ndetse ni babiri nabandi harabafandimwe tuba turi kumwe hano mu runana bakomeza kuvuga bati uyu mushinga wawe turawutera inkunga reka ikiri mu gipfunsi cyose tugufashe nawe ufashe aba bavandimwe bakugana baza bagatabaza wowe aho uri hose sinabavuga ngo mbarangize ariko ubwitange bwanyu mwebwe mugifite ubumuntu ndabashimiye Imana ijye ikomeza ibasubirize aho mukura kandi bakubire inshuro nyinshi wowe aho uri hose uwo ari we wese ufungura igipfunsi ugafasha aba bavandimwe baza gutabaza hano kuri radio Iteme muri iki kiganiro cy'ubumuntu mu bantu ndabasezeye muri uyu munsi tuzongera guhura mu minsi iri imbere tubafitiye byinshi tuzabazanira ndashimira abadufashije ku buhanga bw'ibyuma aho bwije mugira ijoro ryiza aho mukiri kumanywa umunsi mwiza
babayeho bipfuza ubufasha bwacu ehera ba mukujya barahangayika iwawe bimenwa ehera ba bavuze icubambara iwawe porote matoritiye ehera ba baba munzu irahira kwa wewe wijyamiye munzu nziza nucibuka ko harabakowe nitwashika imbere y'urubanza nshutuzire guziki nzovuge ngo warabuze abufasha kandi nahubaye birigwa baraseka ubama baguteze amaboko ubagusaba ukarengana
Yesu agiye kutubwira ya majambo
narishonje nimwagaburiye narindwaye nimwamvuje narimbuze icyo nambara nimwampaye mu gitenda sinigeze ndabamenya Erega nitwashika imbere y'urubanza nta na kimwe usiye kuza nitwaza ngo warasenga oya namba kuko gusenga kutagira ibikorwa kuba gupfuye uracabaho umerewe neza ariko hari igihe kigiye kuzimba bazizi karangira aho musorondera bo mufasha bitagishoboka mwene data fashe imbabazi zikiriho